yabasuhuje bakunzwe ikiganiro muri isanga kuri Radio America muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Muri isanga uyu munsi irakomeza kuri mu mateka y'u Rwanda yaremereye bamwe mu Banyarwanda abandi ababera urujijo. Ni ukurikirana rw'ibiganiro twatangiranye na kudeta yabaye mu Rwanda ikura Repubulika ya mbere isimburwa n'iya kabiri mu mwaka w'1973. Ibiganiro bitatu bimaze gutambuka byumviswe na benshi hari n'abagiye babisangiza abandi. Birumvikana ni umuco karande kuko bisangiwe biduha kurushaho, ariko kandi hari n'abagiye babyiterurira bagahindura inyito yabyo cyangwa se amafoto ajyana nabyo. Nabo turabatumiye bisuzume bashyire ibiganiro ku mbuga zabo ariko ntacyo babihinduyeho. Uyu munsi rero turakomeza kubatumira kwitabira ibiganiro mutugezaho kandi ibitekerezo byanyu bigeranye, ahubwo mujye munatubwira n'izindi ngingo twazaganiraho mu bihe biri imbere. Turacyari kumwe rero mu kindi kiganiro uyu munsi mwegere numire mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ubagezaho ikiganiro nyirizina.
Washington, ijwi rya Amerika.
Urakoze Etienne Karekezi, namwe mwese aho muri hose mbahaye ikaze muri kino kiganiro cy'ijwi rya Amerika muri sanga. Nkuko nabimasezeranije iki kiganiro turagiharira ahanini ifungwa ry'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere
abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ku munsi wa 30
murumva aho bamwe bajugunywe.
Perezida niho yambazaga tese Eliyetona Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ati se batware prefete batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu Rwabayanga.
Numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe, ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikare mu Bigogwe, niyo babajyanaga.
Nuko
bapfuye muri transiferi uturiyetona Muyaga abavana ku Gisenyi abazana mu Ruhengeri, bavuye no mu mwuka n'umwuka bageze ku Mukamira. Turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana, ibiya bintu bakabisa biri imbabazi bakabitunganya bakabigorora uko bishoboka.
Abo bose murabumva mu kanya mu kiganiro cy'ijwi ry'Amerika muri sanga.
Muri nsanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Dusubire gato ku ihinduka ry'ubutegetsi ryo muri 1973, bamwe bavuga ko ritari ngombwa, nyamara umwe mu bana b'impirimbanyi za Demokarasi na Revolution Dominique Mbonyumutwa siko abibona. Marie Claire Mukamugema, kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Venusi kumpa ikaze ku ijwi rya Amerika.
Nagutumiye kubera yuko uri umwe mu bantu bamaze kumenyerwa batanga ubuhamya ku byabaye mu Rwanda kandi babizi, ukaba kandi uri umwe mu bana ba perezida wa mbere w'u Rwanda Dominique Mbonyumutwa. Muri 1973 icyo gihe tuvuga hano ku ijwi rya Amerika, wari wubatse, wari umubyeyi ufite abana babiri, ndetse nkavumva navuga yuko icyo gihe wari umukozi wa leta ukora muri Keshe Sosiyale, ni ikigo cya leta cy'ubwiteganyirize. None wowe Madame Marie Claire Mukamugema, iriya kudeta yabaye warayibonagiza?
Iriya kudeta yabaye twarayibonagiza, ariko ndahita nitandukanya n'ibyayikurikiye byo twabivumiye kugahera, kandi turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana, ibiriya bintu bakabisabira imbabazi bakabitunganya bakabigorora uko bishoboka, kuko ntabwo washobora kubigorora ubu ngubu, ariko nibura waha imiryango y'abari abantu n'abanyarwanda kumenya no kubasha kujya mbere.
Noneho rero reka tugaruke kwihindurwa by'ubutegetsi nkuko nari babajije iyo kudeta yaje te ese ubundi yari ngombwa
aho byari bigeze yari ngombwa yabivuga mu magambo makeya kuko nkuko nabivuze ikintu cyose kigira igihe cyacyo yari ngombwa kuko hari abandi bantu nabo batari bafite uruhumekero muri icyo gihe kandi bitewe n'amategeko yarengwagaho avuye mu ibukuru iyo mvuga ibukuru mba mvuga muri presidensi ya Repubulika.
Urasa nuvuga ko hari amakosa ubutegetsi bwo hejuru uhereye muri presidensi ya Repubulika bwakoze ku buryo bwanatumye n'iyo kudetiba. Kugira ngo byumvikane neza ushobora kubisobanura abo bantu bari babuze ubuhumekero ni bande?
Abo bantu bari babuze ubuhumekero ni abantu batangiranye na Repubulika cyangwa se abatarashakaga Repubulika ariko bari Abanyarwanda. Abo rero hageze igihe bose bakagenda basigara igihe ntabwo narebye ngo kudeta ikozwe n'umukiga. Narebye yuko ubutegetsi butari bugishoboye kuyobora u Rwanda neza buhagaritswe, kabone n'iyo bari gusubizaho abari bahari ariko bababwiye bati nimukebuke nimurebe mwaringiriye umurongo nimugaruke mukubahiriza ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose.
Abakumva uvuga yuko iyo kudeta wayakiranye yombi, mu gihe bamwe bavuga yuko iyo kudeta itari ngombwa, hari abashobora kwibaza bati buriya mubyeyi ubivuga ni ukubera yuko ari umwana wa Dominiko Mbonyumutwa ari we ari perezida w'agateganyo w'u Rwanda, perezida wa mbere w'u Rwanda. Ababitekereza gutyo baba bibeshye?
Ntabwo baba bibeshye, ariko nabagorora.
Wabagorora ute?
Ubutegetsi Mbonyumutwa yari agifite kudeta imva yari yarataye umurongo, bari baramutesheje umurongo hamwe n'abandi benshi kandi bari barakoreye Repubulika kuva yatangira, ndetse na mbere y'uko Repubulika ibaho abo bantu bose hirya no hino buri wese yagiye agira ibitekerezo bye atanga umuganda we kugira ngo Repubulika ibeho. Kandi kugeza babatesha umurongo nta kintu cyagaragaraga ko batatiye ya matwara yo guhindura ubutegetsi ngo rubanda rwishyire rwizane mu gihugu. Abo Mbonyumutwa n'abandi batesheje umurongo nabo bari abaturage bagombaga kugira uburenganzira bwabo, ntabwo kwari ukuba abategetsi, ntabwo aba Abanyarwanda tujye twinanirwa ku giti cyacu ariko tutananijwe n'agatsiko akandaka ngo ni uko kari ku butegetsi.
Marie-Claire Mukamugema, ndagushimiye cyane kuvuga aka kanya gakomeye wahaye Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndagushimiye, ndi ngombwa ngo kiriya kibazo gisobanuke kijya ahagaragara.
Uwitwa Apollinaire Bikorimana witiriwe kudeta itarakozwe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu mu 2023 afite icyo abitekerezaho. Apollinaire Bikorimana, akaze neza ku Ijwi ry'Amerika.
Komera bwana Veniste,
nagira ngo ubanze wibwire abantu hanyuma nkubaze ikibazo cya mbere.
Nitwa Bikorimana Polineri, nabaye umusirikari kuva 68 muri Corps d'Officier mbasuriye tena muri 70, navuyemo muri 80 mfite grade ya kapiteni muri service rizinde, hanyuma kuva icyo gihe nta kazi ndetse nemakeni byongisho icyo gihe muri aferizi ne bagati imyaka 6 irangiye basubizamo umushinya imyaka 2 basubije vuyemo banshira kuri komine mara y'imyaka 3 ku inkota nziki muri 91 ubwo urabizi muri politiki kibazo haje kindi nubwo ngubwo nashoye mbeze guhumeka
nibutse abumva ijwi rya Amerika ko uri umunyarwanda uzwi cyane kubera yuko uri umurinzi w'igihango nkaba nishimye kukwakira ku ijwi rya Amerika nk'umurinzi w'igihango mu Rwanda bivuga byinshi kandi byiza mbere yuko rero dukomeza ikiganiro nagira ngo wumvise mukanya ibyo Marie Claire Mukamugema yavugaga avuga ko iriya coup d'etat yo muri 73 yari coup d'etat yagombaga kuba kandi yabitangiye ibimenyetso n'ibisobanuro yarahari yarahibereye nawe muri 73 wari officier warabibonaga mbwira iriya coup d'etat ubona hari ibimenyetso bigaragara wavuga uti yari kwiye kuba nanjye ndabyemeza
ibyo avuga nanjye ndabishyigikiye coup d'etat biragombaga kuba donc twumvikane wenda wazita coup d'etat wagira gute ariko ubutegetsi hari ikintu cyatezoro donc hari akaturuvayo kuva mu mpera zirindwi na kabiri ubutegetsi bwa Kayibanda wabonaga yuko rwose gufata ibyemezo kwa sido gukora umutekano ndetse kuva iriya komite d'insere y'abanyeshuri itangiye muri 72 abanyeshuri bakirukana abandi muri universite Kayibanda rwose byagaragaye ko gufata ibyemezo byaranyanje kandi ababiteraga Habyarimana yari afite polisi afite arume umusese batware afite justice afite interiyeri ibutare babitangira buregeya niwe watekaga ibutare nta cyemezo rwose narakurikiraga za telegram zose eta major bari abaserivuga ntabwo bigeze batanga urudire niwe wati muhagarika ibintu byaragaragara ko babishyigikiye ubutegetsi bwari bunaniwe hagombaga ikintu cyo gushyiramo rwose urudire mu gihugu twagiye kubwira nyiri bako turangurira ati urabona ubutegetsi bwanyu nta kigenda bizabananiye nyiri bako yaratwemera ati kuko biragaragara yuko byatunaniye pepepe araritwemerera tushaka no kugira ngo tujye kubwira Kayibanda twashobora kumugeraho bibiliya coup d'etat ya 19 babitira ngo leta na Bikorimana jyewe na Kizabera yo mu Bugesera ibyo byose iyo coup d'etat Gasaki abivuga yari mu Bugesera iyo coup d'etat bari bayiteguye mubwire hari ikintu batari kuvuga ku mugaragaro iyo coup d'etat Habyarimana yaraye kwa komando wa kompanyi Bugesera ukurikiye Yesu kuki icyo gihe yaraye suko yavuga ati iyo coup d'etat kwa muri Kigali ariko muri mbese ndi horbita mbese ahantu si nk'icyo ngicyo cyarahabaye mbasobanure gatoya icyo gihe tuyoboye na Kizabera twanetse iyo coup d'etat abo muri CD bose i Kanombe twaraye hanze ahubwo tuteganye iriya coup d'etat nibayikora turayiburizamo pu turafata natwe Kanombe twiyopoze ntabwo tuza kwemera iriya coup d'etat kuko twabonaga ubugome bari bafite ba Mutabazi ku buryo tunabwira ngo abasirikare basubire mu bigo byabo mu masaha 11 nibwo Mutabazi yatunyizeho twari dutegerereje ahantu hitwa Igahanga tuvuga duti esikadoro nitambuka turahita tujya Kanombe dufata imbunda n'iki tuvuge duti coup d'etat tuyiburizemo muri make ni ibyo ngibyo bayitwitiritirira ariko rero twebwe twashaka kuburizamo iyo coup d'etat tudashaka kudefanda za institution ye tuma ikinsetsa nuko base batwara bavuga ngo twari tugiye gukora coup d'etat tuyikorera ndetse
urakoze cyane Apollinaire Bikorimana ndagushimiye cyane kubwaka kanya uhaye ijwi rya Amerika udusobanurira uta ibyuzi ukuririya coup d'etat muri 73
Washington ijwi rya Amerika
narabibasezeranije muri aka kanya tugiye guha umwanya umwe mu babyeyi basigaye barera abana bonyine ni Asteri niyo yita kazi neza ku ijwi rya Amerika
ye murakoze munyamakuru wa mwantumiye nishimiye ibihe tugiye kumarana
komeza Asteri utubwire iyo nkuru y'umugabo wawe Dominique niyo yita
yari officier wo muri 5e promotion akomoka inyarikenke nanje niho nkomoka yari yabaye capitaine kuri 27 z'ukwa gatatu 1973 mbere yo kuza I Kigali yari komanda w'ikigo cy'ivyumba mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muri 73 yaje guhamagarwa na eta major ngo yitabeyo. Yagezeyo aranterefona arambwira ati itegure twa nabonye imitation yo kuza gukorera I Kigali. Yari agiye gushingwa securite presidentielle mu ijoro ryo kuwa kane rijya mu itariki ya gatanu. Yari yiriwe yagiye mu kazi ariko ntumbaze ngo yakoreraga he muri iryo joro ry'uwa kane. Twaryamye hafi mu masaa yine twararyamye tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masaa saba. Tubanza gusiganira kwitaba telefone ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone agaruka mbwira ngo mu mujyi bimeze nabi agomba kwitaba kuri eta major. Yagiye yambaye sivile afata ipistole aragenda agenda yitabye kuri eta major. Mu by'ukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye, nta rindi jambo rye nigeze nongera kumenya. Yaragiye ntiyongeye ngo anterefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nahuye n'impanuka iyi n'iyi, nta kintu nayongeye kumenya cyerekeranye nawe.
Guhera uwo munsi ku itariki ya gatanu ntongeye kumubona.
Kuva iyo kuri iyo saha ya saa saba agiye ntabwo nongeye kumubona. Mu gitondo mu rukerera nko mu saa 11:30 haje abantu b'abasirikare ngewe mbanza bahonda ku rugi. Ngewe mbyitiranya n'uko yasize avuze ngo mu mujyi bimeze nabi nkumva hari inurgence y'umuntu uja ahonda ku rugi nyine akomangaguje. Nihuse njya gukingura ntangazwe n'uko mpuriranye n'abasirikare ubona bafite ikintu cy'umugaga. Narakinguye barinjira baza bambaza ngo nta mbunda ziri aha ngaha, koko bari bamuhaye imbunda nini n'ipistole n'amasasu yabyo. Ipistole yo yari yayijyanye ariko iyo mbunda nini yari yasigaye aho ngaho yari ikiri no muri saro n'amasasu yayo bahise bayifata. Barahita banshaho bashaka kujya mu cyumba kuko umwana yari aryamye mu cyumba nanjye nahise ngenda ndamufata. Batera hejuru matora bakurura muri teruwari bareba no muri dushe, nta kindi kintu bakoze uretse ukureba muri teruwari hari kubarebaga ayo masasu simbizi. Barongera barakata baragenda byanteye ubwoba rero urabyumva. Nta kintu ntibambwiye nibande ntibavuze bati tumwe na kanaka. Bakoze icyo gikorwa cyaborongera barikubura baragenda. Bakigenda kuko yari yambwiye ati hano hirya duturanye no ntaho bari yari pilote uwo ntaho bari. Naramenye nyura mu rugo njya kubabaza mudamu we yitwaga Nyirakaromba, njyayo njya kubaza niba nshobora kumenya. Nabajije madamu nti abiwawe bari atari Kanombe, nimweruka kuvugana ryara ati tumukanya twavuganye. Nti njyewe se ko ayiwanje haje abantu b'abasirikare bakaba batwaye imbunda kandi nga bakaba batambwiye igikorwa bakoze icyo ari cyo. Ati batwaye imbunda y'umugabo ntibanakubwira abari bo. Nanjye numvise byongeye bintera ubwoba kurusha ubwo nari mfite mbere. Numvise hagati ye nanjye nta gisubizo koko kirimo, mbese nta kintu kindi ari buze kunyungura. Nahise ngaruka. Igitekerezo nagize ni ukwirukanka nkajya kuri eta major ngo mubwire ibimaze kumbaho. Mbese kuva agiye ubwo umwana namusigiye umukozi ndazamuka. Inzira yose nagiye nta nyoni yatambaga mu muhanda. Ndagenda ngiye kugera imbere ya eta major nasanze hari bariyeri. Abasirikare bari bahari barantangiriye barambwira bati hagarara muri metero 10. Ndahahagarara mbabwira ariko icy'ingenzi bati tegereza turabanza dusabe uburenganzira. Mbabwira n'uwo nashakaga bati turabanza dusabe uburenganzira. Ndategereza iminota 10-20 nta gisubizo nabonye. Ariko hari umwe wagize gutya akagenda agenda ajugunya akabuye imbere ye akagatera aza ku ukabona agenda akora mime ku munwa we ni taha vano. Yabigize nk'inshuro eshatu nza kumva icyo ashaka kumbwira ari nko kunshira amayeri. Noneho ubwo narakase kuko nabonaga nta gisubizo kiri buze kuboneka. Narakase nsubira inyuma ndataha muri cyagiye ntari nagere muhira kuko Forod wari diminane wari ministre yari uwacu yari namwene wabo w'umugabo wanje numvise ngomba guca mu rugo nkaja kumubwira nibuze akaba hari icyo yangira ho inama noneho ngiye nasanze urugo rwabo rurinzwe n'umusirikare ndamusaba nti hano hakora umwana akana kiwacu ntireka ngasuhuze aravuga ngo ni ngasuhuze koko karaje turavugana ati wamenye se ko habaye kudeta ati barimo kubivuga muri radio ntiye nupfana noneho arambwiye ati nugera imuhira uze kumva ese minani arahari ati minani ntawe bagiye imuhira inyabikenge kwitegura ibintu by'amatora ubwo nakomeje inzira ndataha ubwo nakomeje inzira umuhanda wose nza guhura n'umuntu w'inyabikenke nawe wakoraga muri radio Rwanda witwaga uhawe n'umugabo Michel ambonye ati urakora iki muri uyu muhanda nti mubwira mbese mubwira icyo narinje gukora ati taha ntabwo se wamenye yuko abasirikare bakoze kudeta ati kandi umugabo wawe arafunze numva nguye mu kantu ati nawe taha utegereze nayo magambo yambwiye ku buryo yahise nawe ubona yafite indi gahunda yakomeje yigendera nanjye ubwo ngwa mu kantu ndakomeza ndagenda nkimuhira nyumva mbuze icyo nkora mburi umuntu twavugana hari umuntu rero wari uvuye muri misiyo wari utuye munsi aho twari turi ati kandi hariya hirya hatuye undi muntu w'iwanyu ngezeyo kuri urwo rugo nasanze ari abantu b'iwacu koko umuntu witwa Hodari Alipi abana bo muri urwo rugo nibo bambwiye bati ejo Dari yari yajyanye madamu ku isambu atagaruka rwose unayananiwe atariko mu rukerera havuze telefone havuga telefone ari twe ntawayisubije ari we ntiyayisubije ati yari no muri salo ntabwo twashoboye kujya kuyisubiza ati noneho baje guhonda ku nzugi bajya no ku idirishya ry'icyumba cye aza kubyuka abyutse bamutwaye mu iyo kombi bati kugeza ubu ntabwo yongeye kugaruka hanyuma turumva muri telefone hatangiye kuvuga ikominike zivuga ngo habaye kudeta ubwo byageze mu masaha 8 haza kuza imodoka imbwira ngo mu gice cy'isaha ngo baranyoherereza kombi hanyuma nje kwivuka naguye mu kantu twavuye ibyumba ibintu byari bitwabyaje mu modoka bya bikamyo by'abasirikare ubwo rero mu ikombi numvise mbuze ukuntu mbigenza urabyumva cyakora ikombije nafashe utwangushye banyohereza inyabikenke nkigera inyabikenke urabyumva amakominike yari yahise bavuga abanzi bagiye kuruha u Rwanda mu icuraburindi nahagezeho nahari ikintu cy'umwuka kitari akeye nk'uko uyu muntu yabagaje nko muri konje byabaga bimeze abaturage nyine baza kureba uje muri iyo modoka bamfasha gupakurura bya bintu abasubira i Kigali basubirayo ubwo nsigarana n'abaturage biwacu
badashaka kukwegera bagutinye
harimo ikintu cya distance ubona ko ahari ni nko gutinya bati nitumwegera turaba duhindutse nkawe ubwo muri icyo cyumweru nabonye ibarwa ivuga ngo nivanye ku kazi ngo ndi mbese lettre de revocation ko nivanye ku kazi
wabaye hute n'abana wabatungishije iki
ni urugamba rutoroshye kugira ngo uhumve ahari nuko ubo nawe uba hari ikintu wigeze kubamo kimeze gutyo ariko rwari urugamba rutoroshye gusa muri njye nabonye ngize iyo nzitane yo kuva kudashobora kuba nagira aho nsaba akazi ndavuga nti ibyo ari byo byose ntabwo nzasabiriza muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe nduhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine ni nko gufungirwa muri komine sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza najyaga nitaba buri kwezi najyaga igitarama kwa muri service ya ransenyoma kwitabayo nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire urumva navyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye na ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka no kugomba gutega imodoka nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe kwabaga ari kugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nitumirirwa nicaye igitarama kuri serivisi ya immigration nta kintu bambazaga nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha
hashize imyaka 47 urumva umeze ute mu gihe ikibazo nk'iki cyongiye kuganirwaho tukakivuga nzi kutigeze ubivuga n'ubwo bwa mbere ubashije kubivuga ku mugaragaro ugasangiza inkuru yawe abumva ijwi ry'Amerika aho bari hose urumva umeze ute
kuba umuntu yaraniganwe ijambo ntashobore kumenya ibyabaye ku muntu mwabanye mwakundanye urumva yashoboraga gufungwa ariko nkamusura yashoboraga gupfa nkamuhamba nkamenya uko bigenze nkamenya naho muhambye ariko ibyo byose nta kintu nigeze nshobora kumenya narababaye hanyuma ubu ngubu ko n'umuntu ashobora kuvuga ati haramutse habonetse umuti umuntu akamenya icyamubayeho yafungiwe iki yapfuye uruhe yashinguwe he ibyo bintu ni kimwe mu bintu nanje nakumva bimbohoye ku mutima
Pasteri niyo yita ndagushimiye byimaze yo kugaka kanya waduhaye
Washington ijwi rya Amerika
tugiye guhita dutangira kumva ubuhamya ku byakorewe bamwe muri abo banyapolitiki bafunzwe twumve ubuhamya bwa Apollinaire Bikorimana
kwifungwa baserubuga barahari n'ubwo bagenda badashaka kubyemera bifunga byo bajyaga hamwe bakavuga batabagomba gufungwa urakoze reka kumubwira kana ahubwo abantu bagomba kumenya uriya serubuga yigiranye ni nyinshi reka nkubwire icyo biseruka yatubwiye dufunganye mu kasho muri spesiyali rwose ntega batwe n'umunota umwe mbigusobanurire
fata umwanya utubwire
biseruka yatubwiye ko yahuriye na serubuga ku kabaya kandi icyo gihe hari ibikoresho yari amushyiriye byari bivuye muri kompanyi PM Ikanombe byo kubakisha hanyuma serubuga abaza biseruka atese uwitwa Bizimana uwitwa do kapiteni Bizimana uwitwa Munyaneza uwitwa Kanani baba bakiriho hanyuma ngo biseruka aramusubiza ati bariho undi abaramubwiye ati ukigera mu Ruhengeri ni ukubicisha inzara biseruka tubwira yuko icyo gihe byamwanze mu nda ahita gucyagi Kigali kugisha inama mbona Amerika warije yari fiti amubwira mbona Amerika aramubwira ati cyangwa ushobora kubyemera ati ahubwo niwe u Rwanda nuza letre donc icyemezo cya perezida wa Repubulika kiho kashikiyoni sinyayi akomanga kwa Seruga kwa chef d'état major azuri ngo Seruga aramubwira ati byo bya ibintu by'ubusa busa nk'ibyo bidafite ndetse nibyo byatuma ndiranza perezida wa Repubulika biseruka tubwira ko byamwanze mu nda asubira ajya kubaza noneho ajya kubaza rizindi noneho rizindi aramubwira ariko ibyo ngibyo kubikora iki gikora cyo ariko ngo uzikure umwana
twashatse kumenya ibyo Bikorimana avuga kuri Stanislas Mbonampeka wari GE yarashinzwe abakozi muri Etat Major twaramushatse yemera kutuvugisha Bwana Mbonampeka kazi neza ku ijwi ry'Amerika
murakoze Venuste
amagambo ya Apollinaire Bikorimana uvuga yuko biseruka yaje kubareba muri ministeri y'ingabo z'u Rwanda mwari muri Etat Major ibyo bintu murabyibuka biseruka za kubareba no kubagisha inama
yewe nge ndumva uko yabivuze ntabyibuka icyo nemera nuko biseruka yari umuntu tuziranye cyane yari inshuti yanjye ariko kuba yaraje mu biro muri eta major aho nakoraga kambwira ngo bagiye kwica abantu icya mbere cyo yabimbwira cyo ngumva uko niyizi nuko nitwaraga ntabwo biba byararikiye aho mba naragiye kwibariza uwo bavuga wari wamutumye ubu ndumva ntibuka kuba naragiye kuba nabimubaza icyo nibuka neza kandi kitaruta ibyo ngibyo ku buryo naba narabyibagiwe ni uko bamuha bamwimurira gutegeka ikompanyi ya Ruhengeri yaje kumbwira ko afite ubwoba atabona impamvu iyo kompanyi ariwe bayihaye kandi atumvikana nabo cyane
ikibazo cy'iyo kompanyi ya Ruhengeri cyari ikihe
ikibazo cyarimo ni uko agira ati ni kompanyi ikomeye wari njyewe ntabwo numvikana nabo cyane simbona impamvu bayimpaye sinzi impamvu numvaga rwose asa naho agira ati ndumva ko muri iriya kompanyi ubanza harimo imitego hari bandizi
abo yavugaga ni bande
ubwo ni chef d'état major adjoint surtout Serubuga yaje kumbwira ati ntabwo numvikana Serubuga cyane aturiho kuba yanshyize hariya mu Ruhengeri ati hegereye iwabo simbizi niba atabo ntiyazankoresha amakosa ndamubwira nti buti kompanyi ni kompanyi nk'izindi kandi antapfa umusirikare ntabwo wakwanga kujyayo ugomba kwemera ukajyayo nawe ukitonda ukajya ureba neza ibyo bagutegetse niba bitanyuranyije n'amategeko bitanyuranyije n'amategeko babigusabye nubwo yenda bitari muri attribution bitari mu byo ugomba gukora wabibakorera ibyo ubona bidahuje n'amategeko na arasanzwe y'abantu ari aya gisirikari ibyo ni ukujya nawe ubyitondera cyane ibyo ubona binyuranyije nayo mategeko ukaba wabyakira urupapuro rwo kugira ngo nibavuga bati kuki wakoze ejo batazabaho babikurega ngo niwe wabikoze ku giti cyawe kandi barabigutegetse ibyo ugomba kubyakira urupapuro nawe ukaba ufite ukaba urufite mbese rwakurengera ibyo nibyo nibuka namubwiye me kuba yaraje kumbwira ngo bamutegetse kwica abantu ibyo nta ndumva rwose nta mu mutwe wanjye ndumva bitarimo umuntu wafashwe wafunzwe nta burenganzira umusirikare afite bwo kuba yamurasa nta nubwo n'ugutegeka yabigutegeka ngo ubyemere
ku ruhande rwe Apollinaire Bikorimana yakomeje atubwira uko imfungwa zari zibayeho muri gereza ya Ruhengeri
ese reka tubwira ko icyo gihe yakomeje ajya ku Gisenyi ajya kureba majo havuga intore wateka koma kukomanya Gisenyi ageze ku Gisenyi asanga we yatangiye abanyukwicisha inzara ahita agaruka noneho ageze mu Ruhengeri nibwo ashyize mu bikorwa ibyo Serubuga yamutegetse Munyaneza Bizimana n'uriya wari jije Kanani ahita abicisha inzara ntibongera kubagaburira kandi biseruka aracyahari ngusabye yuko biseruka wabimwisobanura nigeze no kumubaza ahubwo dufungiye mu Ruhengeri na kuparido muri spesiyali nigeze nk'uzandiko ariko umukomanda kubavuga yuko ariwe wishe Bizimana arambwira ati Bizimana barabeshya dakoru apfa kuko abanyururu baravuga ngo yaramurase na pisitore ngo yamusanze muza ngo aramubwira ngo mu kapitere ngo kapitere utagira imbunda ngo ahita amurasa kuko abanyururu ariko bavuga arambwira ati shawe Bikorimana rwose ntabwo bati barabeshya ati apfa ati agitaba Imana Bizimana yitaba Imana nta nubwo nari impari nari naragiye muri misi yo hanze ni Rwangira ari wari waraje kunsigariraho ava mu mwuka ati sinari impari
hano ku Ijwi ry'Amerika tugerageza gusesengura niyo byadutwara iminsi n'ibyumweru Stanislas Biseruka uvugwaho kuba yoherejwe mu butumwa mu mahanga kugira ngo atange umwanya wo kwikiza abanyapolitiki bari bafunzwe twaramushatse atwemerera ko kuko yoherejwe mu butumwa mutwihanganire kubera yuko imirongo ya telefone itavuga neza
allo
oui mon colonel oui allo
ndakumva
isenze mwaribonye ibingibi Corneli Lizinde avuga ko ariyo temwanyaje yanyu koko niko byagenze mwajyanye na ministere w'ubanye n'amahanga muri misiyo eh ujya muri misiyo muri Aziya mwarajyanye koko nande se kwa ari umusirikare wari ugiye muri misiyo muri Aziya gukore uragenda nta kindi wakoze iyo waruherekeje ministeri gusa mukomeje kumva rero ijwi rya Amerika tukaba dushimishijwe no kwakira muri kino kiganiro cyandika amateka y'amanyakuri ku byabaye mu Rwanda muri 73 tushimishijwe no kwakira umukambwe Justin Mugenzi wabaye umunyapolitiki mu Rwanda. Justin Mugenzi, kazi neza ku ijwi rya Amerika. Mukanya umuntu witwa Apollinaire Bikorimana yavugaga yuko ushobora kubuzi wabonye abantu bamwe mu banyapolitiki bapfa wafungiye muri prison speciale, nawe niki wibuka wabonye wabwira mumva ibi rya Amerika kuri abo bantu bari muri iyo gereza n'ababuri birengero
abantu nabonye muri iyo prison ya speciale mu Ruhengeri n'abantu bari navuga ko bari mu rwego ruciye bugufi niba ari na politiki hari ba burgumestre hari umuntu wari ukomeye kurusha abandi ngira ngo ni Damian Mivumbi, undi muntu nibuka witwa Alexandre Ntaganzwa Aloyizi wari warigeze kuba directeur de prison, nawe abakomeye abo ba ministre abo ba
abo ba Kanani ntabwo wigeze uhabasanga ba Munyaneza
ntabwo nigeze mbabona rwose ntabwo nigeze mpabasanga. Iyo gereza yinjirwagamo na Sembagari wenyine azanye n'umunyururu wo mu kigo kinini amuherekeje kuza kugabura, nta wundi muntu rero wahageze ntihagire ukubereka yuko yabonye imipira y'abo bantu ntawayibonye. Nanjye ubwanjye nta ntumbi yabo nabonye, ntawe nabonye asamba ko buri muntu yabaga muri serivisi ye.
None Juli ya Bikorimana uvuga yuko ubizi ngo wabashyize mu mifuka ibyo bintu arabeshye?
Ndakubwira uko byagenze uburyo twari tubayeho muri iyo speciale bwari bubabaje nabwo cyane, kuko twashoboraga kumara iminsi itatu tutabonye icyo kurya, tutabonye amazi ari kunywa ari nawe gukaraba, kuko en principe Sembagari yagaburagayo rimwe mu munsi, nta muganga wahageraga, nta wundi muntu n'umwe wigeze kuhagera uretse ari umunsi Lizinde yahaje azanye n'uwari ministre de la justice
Nkurunziza
ngira ngo n'abandi basirikare nka babiri babaga babaherekeje, nta wundi muntu washoboraga kuhagera.
Reka noneho twumve icyo Prote Zigira Nyirazo wari prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri abitekerezaho.
Ibintu byabaye ministre Nkurunziza avuye muri visite nibwo en fait byabaye ikintu cy'agasuzuguruka kabije nanjye okereje asiste urumva rero ndi kubyibaza, kandi uko kubyibaza kwanjye no gutangara surtout ministre ku ministre de la justice kugira ngo amusuzugure kuri ubwo buryo no ibyo ibyo n'ibintu no seulement byantangaje me byanambabajije byabyo hari agasuzuguro gakabije.
Ibyo mwarabivuze mwabwiye umukuru
w'igihugu ntabwo ari ibintu umuntu yashoboraga gutinya kuvuga, n'ubwo ibyo byari biteye ubwoba, byari biteye n'agahinda.
Tugaruke kuri Justin Mugenzi atubwire uko abanyapolitiki bapfuye.
Uti bajya gupfa rero bapfuye baterishwe nande,
nicyo nshaka kumenya.
Abo bantu uko twari turi aho ngaho muri speciale ubeko twagabirwaga rimwe mu munsi ariko hakabubwo sembaga afite uruzinduko araho ashaka kwigira muri weekend for example akazazanya ibiryo kwa kane mu gitondo cyangwa se akabizana nimugoroba ari byo kuzajya guhera kwa gatanu mukazategereza igihe azagarukira kwa kabiri cyangwa kwa gatatu kugira ngo yongere kubagaburira noneho ibyo bintu biza kutumerera nabi cyane bamwe babyihangana kurusha abandi abandi bamenyera kujya barya ibishyimbo byagaze ibishyimbo byazanye umusatsi kubera kugaga cyangwa umutsima wumye wabaye nkibuye wumye mu kadirisha noneho abo bagabo rero bajya inama bati tugomba kureba ukuntu ibi bintu twabimenyesha abandi twabimenyesha nka Croix Rouge twabimenyesha nka Amnesty bamenye yuko abanyapolitiki bafungiwe hano bagiye gupfa nabi bemeza rero umugambi yuko bazatangira gukora greve de la faim bemeza umunsi bazatangira aho greve de la faim ubwo twari muri speciali twari abantu abatari bari muri iyo dosiye ya politiki ya ngo twari bane noneho cyangwa batanu noneho umunsi wo gutangira greve rero de la faim sembagara araza nkuko yari asanzwe aza agakingura ingufuri ati zana ikarayi nako isahani yawe bagushyireho ibiryo undi akamubwira ati sinjya nabihagaritse undi agasubizaho urugi agakinga akagenda yagera ku wundi akabigenza atyo azenguruka amaserire yose yabo banyagitarama harimo n'iyo yanyesi ntabwo amaze gusubizaho imiryango ntabwo yongeye gukingura izo serire ngo abone umuntu ukiriho
yaraje asanga bose barapfuye
akageza mu gitondo tukagira tuti wenda bagire imbabazi ubwo nari mpari ndi kumwe na wa wundi bitaga paca profeseri wa predigitation undi yari umunyekongo bari bafunganywe nawe wari ishumiye ari n'undi mugabo witwa Venuste w'umunyacyangugu hari na ndumva arabonibuka noneho rero bibakamenyero yuko aje kugabura atakirirwa areba ayo maserire kuri redo shose kuko byatangiye abari bari hejuru muri etaje nabo abavanayo abaha amaserire hasi hamwe hari amaserire ngo yari icumi no hejuru akaba icumi abagaburira aricyo inshuro ya nyuma yabagaburiye inshuro ya nyuma agarutse baramubwira bati dufite greve de la faim tukaba twibwira rero yuko wenda inkuru nimenyekana nigera hanze yuko abanyururu b'abanyapolitiki bari muri greve de la faim ko bizatera akantu ko akabazo bakaza kureba bakaza kureba icyabateye greve reka da ntawigeze n'umwe ahazi ntabwo kumenyekana kuko nta nkuru yavaga muri speciale ngo ugere hanze itajya hamwe na sembaga rubi
akazana ibiryo mwebwe mukarya abandi bakabihorera
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigera bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bacije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagenda ngo nta muntu wa ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyo ari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yarikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arabanza abwira injuri yikarahiye hanyuma aratembagana ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kora sembaga yaraza agakingura akarunguka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura kazana munyururu uzanye ibyo kuguteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi wapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni umunsi wa 31
abura bibuka
ntabwo nibuka amazina yabo n'abantu baba bareye ngo bari baburugumesire bo muri za gitaramo iyo ngiyo undi wakurikiyeho donko hagati ya 31 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Agnese undi wapfuye nyuma ni uwitwa Louise
atari Louise Twagirayezu
Twagirayezu sesa niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma Agnese apfa ku munsi wa 52 ibyo kuvuga ko yari afite amaye yo kuvoma amazi ni ukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse afite yabaga afite ikisenyage umugozi w'umurunga yajugunyayo ukaza muzana amazi wavuye kivuga yuko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyabuneka tubashize akishitambukira akagenda
birumvikana yuko baje kugeraho basa n'abisubiraho babonye bashonje ariko noneho sembagare yanga kwaha ibiryo
byari bikiri mu minsi 3-4 ariko bamaze kubona icyumweru cyose kirinze bararekeye ntibazakubeshye nta yindi disikuru yabayeho nta wundi muntu wahageze ibyo kuvuga ngo nijye wahambiraga amagufwa yabo ibyo nabyo ntabwo bagare yabikoranaga n'umuntu we w'umunyamahanga ye we witwaga bamwitaga Burefu niwe wajyaga aza kugabura ni nawe wazanaga ibiringiti byo kuhambiramo akajyana
Justin Mugenzi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika iki kiganiro icyo kigamije si ukuzura akabuzi ahubwo ni ugusana imitima y'imfubyi tubabwira aho abantu babo bashyinguwe Ijwi ry'Amerika ryabemereye kuzabafasha Prote zigira nyirazo aratubwira amakuru afite
simbizi niba hari ababigeze bahishyingurwa Nyamagumba uretse iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mukagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Nshunguyinka yaba hari ikintu yamenyesha no kwapfa
ahandi bahambwe havugwa ni mu Rwabayanga mu Bugesera bahageze bati turaganira na Laurence Rubuga wari wungirije umugaba w'ingabo z'u Rwanda hari urupapuro hano rwari zinde impapuro 54 zinde yanditse hari ahantu avuga ko hari abantu abanyapolitiki bahambwe mu Rwabayanga mu Bugesera kandi bakaba barashyingwe n'abasirikare bo muri Kangako ibyo bintu uko bigarutse kuri leta majoro hari icyo mwabyumviseho mwabumvise ko hari abashyinguwe mu Rwabayanga
ndavuga icyonzi kuko njye mvuga icyo numvise icyo nabonye ni donko prefe witwa Gacunguyinka donko abaye prefe muri Byumba habaye abanditisi ikomeye noneho twavugaga serivisi ya BCCN hari indi yindi yitwaga BCN imwe yari iyobowe na Burasandi na Munyarukiko zirakurikirana zireba aho iyo banditisime arume yari iturutse
itanga raporo kwa ministre de la defense ko yaba ari abantu bashaka gusabota prefet Shungwinga niho yimurirwaga icyanguko na banditisi migende mukurikiye irakara none ikaze le president Habyarimana yohereza yo munyarukiko hanyuma aza ku telefone arambwira ati ejo tujye tona Habyarimana jete mu kizara fora munyarukiko icyangugu ati kugira ngo bajye kohereza iriya banditisme ikabize icyangugu ati uje ukurikirana dosiye zo kwa jete kugira ngo niba hari byihutirwa uje umbwira tubikore hakiri kare noneho hashize nka trois semaines yetona Habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyanguko ati hari abantu munyarukiko mpaye ngo tubabarize ino I Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta sekiriti ifite hanyuma komo le chef de bureau bakwa sutujede yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo ese warabikoze cyangwa ntiwabikoze hashize nka trois semaines le président niho yambazaga tese Eliyeto na Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera.
Mhm.
Ntacyo yambwiye mu general. Ati se batware, prefese batware ambwiye ko ngo yabishye akabajugunya mu rwaba yanga. Ati maze kubwira procureure ko yise zisadosoka ati ubwire komanda wiga ko iyi abasirikari be ntibere kwivanga muri travail ya procureure ya Paris. Akize nk'isaha arambwira ati yewe ati mbonye raporo ya komanda wiga ko ati wari kwiruka umwohereza message cyangwa uvuge kumureba porosora ati ahubwo ngiye kuguha iyo raporo umpropose uko wamusubiza ati nkorera ntuza projet de lettre tuyohereza nkora projet de lettre turayohereza komanda w'ikigo kiga ko nta kintu yangiye kwandika na perezida Habyarimana ntagiye yongeye kuko noneho buretse noneho kandi dufite un programme de stage y'ababirigi j'ai un propose abantu bagombaga kuzijyamwo perezida abara umuntu bagombaga kujya kwiga muri ecole de guerre bari babiri umwe aramubarashyiramo Lieutenant na Habyarimana ngo aje kwiga igihe yarari kwiga sinzi ukuntu twari twamaze kugera muri comité centrale kavaruganda niwe yambwiye ati niba ari fatari kandi arambwira ati niba ari wowe niba ari rusatira ati abantu mushaka kunkinira amahida ati perezida yampaye akazi ati none mwebwe murashaka kuza duto nesiki ati ibintu byo mu rwaba yanga ntiwabyumvise ni wiwe ni perezida wabimbiye l'hôtel principal ati ngo ni ofisiye mwakoranaga ati none ngo mwamwohereje kujya kwiga ni perezida wamwohereje ni nawe ni wamushyize kuri liste y'abagenda ntabwo nibyo sinzi niba yarabyibutse
ariko se
umva se arambwira ati nzamubaza ati ntabwo ari ngombwa ko wagera ariko njyewe yatuma ndabimubwira mbwira perezida arambwira ati uyavuze ko azambwira nzamusobanura nibyo nzi ko twabayanga
uwo muri Lieutenant ufasha abantu banyapolitiki akabavana icyangugu akabageza
ikintu kandi nkubwira ko ari le bandi bari bavanye icyangugu abo tuzi
urambwira ko abiciwe mu rwabayanga ari amabandi yaravanywe icyangugu akajyanwa igako none perezida wa Repubulika uwo muntu wisha amabandi bakajya bakamwimba kujya kwiga ariko kavaruganda bakubwiye ko yababaje niba muvangira kuri ako yarashinzwe amadosiye payamabandi kavaruganda yashinzwe amadosiye y'abanyapolitiki
yose n'amabandi
ariko ayo mabandi baza kwica mu rwabayanga bari bananiwe kuyicira icyangugu nta kuki barinze nyungwe
sembi awaya ugiye kugutuma nanone mfubanza bayi ngiye ndakubwira ko yeto na Habyarimana yambwiye ngo nubaje kubabariza I Kigali kuko prison y'icyangugu nta security ifite ngo babakika
none se kuki batababarije 1930 bakabajyana mu rwaba ya mu Bugesera niho hari prison nini
ugiye kubimbaza yabaye Habyarimana turi kumwe ndumubaze musubije
uwo diye sina Habyarimana ubu ngubu aracyabaho
simbize ndino ngo yavuye kwiga ngira ngo kavaruganda yamutaye afesinzi niba yaramutaye muri yombe ariko yamusanganije ankete yaje kuba nkutaye umutwe uko nabibonye kuko yaje gukora ibintu atajyaga gukora yadakora ibyo ngibyo
ibyo ni nk'ibiki
oya imyifatire ye yonyine yari gahitse nibyo niko nge iyo ni dediction personnelle nta kimenyetso mbifitiye nge ndakubwira ko president yambagije ati ese abantu ndiyeto na Habyarimana avanye icyangugu yakubwiye ko abajyanye mu Bugesera hanyuma noneho niho namubwiraga ati no ati se batware kandi se batware yari amubirije wamubaza niwe wa mbere wabibwiye president Habyarimana ari abaturage babimubwiye
reka nkubwire mpere ku bintu byanditse hano byasizwe byanditswe na Rizinde Major Rizinde aravuga ati igihe ubwicanyi bwako ubwicanyi bumaze gukwira hose ndetse bigagira no muri Kigali ati ye ubwanjye nihamagariye Colonel Serubuga ati mubwira yuko imfungwa za politiki zirimo zicwa ati Serubuga anyemerera koko ko ibyo bintu byabaye atambwira yuko icyemezo cyafashwe na chef d'état major kugira ngo ibintu birangire ati kandi ko komanda munyabukiko yoherejwe mu Ruhengeri kugira ngo akurikirane situation uko yari imeze none agakomeza avugira ati uwo komanda munyarukiko warushinzwe ni warushinzwe operation mu Bugesera ati kandi ni nawe woherejwe mu Bugesera kubwira ibyo wambwiraga kubwira kapiteni Kinyoni urumva wari wanagiye gushaka information ku muntu witwa Lieutenant na Habyarimana wavugaga akaba ari nawe watangiye kwica abanyapolitiki abajugunya mu rwabayanga arangiza avuga ati komanda munyarukiko yari inshuti yari umuntu president yizeraga ati ni nawe bashinze kujya igako ajya kubwira abasirikare uko abantu bishwe na Lieutenant Habyarimana ko bari amabandi ko batari abanyapolitiki nk'uko rimeri yabivugaga nubwo rero ko bavuze yuko ari amabandi ariko bari abanyapolitiki hamwe mwohereza y'umuntu uyu munyarukiko ngo agende avuge yuko abafuye atari abanyapolitiki ko ari amabandi
cyo kwara ngereranyije n'igihe iyo sekanse nakubwiye bapfa munyarukiko yari cyangugu kuko Habyarimana yamusize icyangugu sinzi n'igihe yaziki kuko yari muri service biro centrale de recherche ari naho nyine yaje ngo atanga raporo yuko koko ari sabotage ya ari sabotage bari gukorera ifungo inka agahita bamuhereza ku Gisenyi ibyo nibyo na deduiza do ya sekanse njyewe nakubwiye
ahubwo se nshungu y'inka ari icyangugu abanyapolitiki bari icyangugu barahabavanye babiciye mu rwabayanga nshungu
nta abanyapolitiki bari icyangugu
reka tubite amabandi barahabanye bagiciye mu rwabayanga nshungu y'inka bamujyanye ku Gisenyi wanyemereye yuko hari bamwe bari bafungiye ku Gisenyi abandi bafungiye mu Ruhengeri abandi bafungiye ku Gisenyi mfite inkuru zimbwira yuko bahambwe mu ahitwa mu Kiriba icyo gihe nshungu y'inka yari prefe nabahamagaye nshungu y'inka mubaza ambwira yuko abo bantu bishwe ko atabazi ko atazi naho bahambwe ariko
waza yaratarahagera
bapfuye atarahagera nawe yambwiye yuko rwose
ndakeka waza yaratarahagera
nabo yambwiye yuko yatarahagera kubera ko makuru yari yabanje kuvuga yuko yari abizi biba ngombwa ko njya kumwirebera kugira ngo umurenganure inshungu y'inka mbwira ko rwose ibyo bintu atigeze abimenya ko yari atarahagera ariko amakuru akambira yuko bahambwe mwirimbi kugisenyi aho ngaho hari cyo mwamenye ko ari bashura kuba ariho bari nuko menya aho bari gusa kugiranga abana bamenya aho abantu babo baya
ntabwo mbize
Laurent Serubuganda gushimiye mwabyumvise bahambwe ahitwa mukagohe hafi ya bigogwe mu rwabayanga rwa Bugesera mwirimbi rya gisenyi no kuri Nyamagumba Mukiganiro cyacu gitaha tuzatumira abantu bakurikiranye cyane amateka y'u Rwanda hamwe n'abana babari abanyapolitiki tuganire ku ngamba n'inzira zo gukomeza gushyira imbere ukuri hagamijwe ubwiyunge bw'Abanyarwanda iki kiganiro cyari gihagarariwe na Etienne Karekezi mu gitegurwa kandi mukakigezwaho nanjye Venuste Mushimiyimana